Uganda ine subi nti abali mu kisaawe ekyobuyiiya naddala mu byamasanyu n'obuwandiisi bakukuŋŋaanyanga obuwumbi 27 buli mwaka ng'emiganyulo okuva mu buyiiya bwabwe eri abantu kinnoomu. Kijiridde Paalamenti okuyisa ennongoosa mu tteeka ya Corporate and Neighbouring Rights 2025 olw'okusobozesa abaana bitono okufuna ekibagwanidde okuva mu buyiiya bwabwe. Minisita Mbezo w'ensonga za obuwangwa Minisita w'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo agamba nti bazimbye enkola ey'omutimbagano egenda okulondoola ng'abakozesa obuyiiya bw'abantu naddala ennyimba kiwa abantu omukisa ogwenyula muntu yozaabwe obulungi.
For a corporate system, a digital system, a tracking. Akasente ko kayingire, n'olwobanga webase, kasobola okuyingira. Kubanga abayimbi, oluvannyuma lw'okuleeta ebintu ebirala ebisobola okukozesa ennyimba zaabwe, nga ye teyeyimbidde obanga tasibuza luyimba ku kaseti, oli asobola okukopinga kantuko, n'agenda n'anyumirwa, gwe ng'olyeriyo kaaba, olwadde, otolina bujanjabi, ate ng'oluyimba lwali luwo. Kati system eyo gye twakoze, president agenda gilonchinga, sobola ng'abaana bonna okuteekako ennyimba abavubuka, abasajja n'abaami bonna bateekako nyimba zaabwe bateekako emizanyo gyabwe wona okubira akayimba ako wona ffe tujja kuba nga tutrakinga nga tukusabayo omutemu gw'ensimbi.